smile, he live, he's there until be. From heaven to earth, he sent Savior to save me. Hello, hello, how free. I will praise him as long as I live, but I know he will be there for me.
Anasubiri ufungue. Yeah, yeah. Yuko mlangoni ya bisha. Anasubiri ufungue. Akuokoe, eh, akuokoe, eh, akuokoe, eh, akuokoe. Sio jana leo na kesho. Bado yuko na ile neno, anataka umtazame, siyo kwa shida tu watapara. Alijua tangu hapo jadi, hadi sasa hakuona. Uliopitia yote yatambua, lakini kwako yalitoweka. Kwa kila jambo situmweke mbele, fadhili zake ni za milele. Alituhumba kwa mfano wake, tutende mema chini ya nguvu zake. Hivi punde Mwokozi yuaja, kulichukua kanisa lake. Noma kupate bado kwa dhambi, utaingia naye kwake. Hivi punde Mwokozi yuaja, kulichukua kanisa lake. Noma sana kupate kwa dhambi, utaingia naye kwake. Yeah, yeah, yeah. Yuko mlangoni ya bisha, anasubiri ufungue. Yeah, yeah, yeah. Yuko mlangoni ya bisha, anasubiri ufungue. Akuokoe, eh, eh, akuokoe, eh, akuokoe, eh, eh, akuokoe.
Hajabadilika. Sisi tulimwacha, wanadamu tulimwacha. Sisi tulimwacha, wanadamu tulimwacha.
Yo, mlele wala kesho, sikipi hausa angapi. Hakuna jua ya wakati, bola ukae umejihami. Mito sikuwa na dhabu, ufumba na manemane. Maskini hao pedeshe, sikekema kuna nsamee. Pata wokovu wako kabla neno jatoweka. Sunu masiyu haya chagua kuondoka ukoloka. Pata wokovu wako kabla neno jatoweka. Sunu masiyu haja kubakia ukoloka. Sunu masiyu haja kubakia ukoloka.